Nguna FM 89.0 inqalabutho ingiyamakholwa ngibingele emlaleli kuphina kuphi la kufinyela khona ke isikhondla khondla ke somsakazo kuhlelo ke lethu ke lwendaba ke zomphakathi. Namhla kwalo msakazo ke Nguna FM sivakashela esifundazweni ke iBig 5 Hlabisa lapha komphathiso zokuhlaliswa kwabantu nemisebenzi yomphakathi umhlonishwa uSipho KK Nkosi ezothula khona ke izindlu. Mhlonishwa sikubingelele sikwemukele emsakazweni Nguna FM inqalabutho yamakholwa.
Siyabingelela kakhulu ekwinguna FM, sibonge kakhulu ukuthi sikhulume nathi bese siyabingelela nakubalaleli bakho.
Mhlonishwa uhlelo lwakho luqale endaweni eziningi ezihlukahlukene lapho lokhu lwenza khona. Lokhu sikubonile mhlonishwa ewenza imisebenzi ke emihle. Namhlanje ke ulapha ke Big 5 Hlabisa ku Ward 4. Ithini inhloso kamhlonishwa ngempela yokunikezela ngezindlu kubantu abangaka base KZN?
Sifuna ukusho nje ukuthi umasipala we Big 5 Hlabisa unenhlanhla kabi ngoba uhulumeni kwesifundazwe iwona amasipala sowakhela izindlu eziningi kunabo bonke omasipala abakhona. And kungasikithi ke emakhaya akhwanga imina nami ngiyaqhubeka kodwa kulabo abaqala khona ukuzakha. Namhla ke bekade sibabele kuma ward amaningi besikwa ward 1 le kwaMnqobokazi kwinkosi uNgwane la ekade siyobheka khona ukuthi athina amalungiselelo ka phase 4 we housing project. Mhlambe nibonile mani lapha ukuthi hayi umuzi nomuzi unezindlu la. Zaqala kudala kuse ubaba ongqonqosha uDumisani Makhaya kwangena uMike Mabuya kakhulu nabaningi abahlukene loyiqhubekile manje sesakha ku phase 4. Kulo phase 4 ke sifuna ukusho ukuthi bekufanele siqale ngoApril next this year. Kodwa ngenhlanhla yokuthi ukontraktor ukhona endaweni siyaqala ke lo msebenzi kuyimanje ukuze kushaye uApril 1 sibe sesiyilebhu zonke sezenziwe siqhubeke nezindlu siphume sazi ukuthi kwinkosi uNgwane asekho umuntu odinga izindlu. Kodwa ke sithema siyobheka le yilebhu eseyikhathiwe safika emzini wakaMthembu kulo muzi wakaMthembu banezindlu ezimbili zodaka ziyanethwa zombili kodwa islab sesenziwe kusele ukuthi kwakhiwe indonga ifulelwe indlu iphele. Kodwa ke sibe sengisikhuluma ngoba sihamba no contractor uthi siyamcela u contractor ukuthi ake kenze imlingo abheke ukuthi lendlu ngeke nikube seyakhiwe yaqedwa before ukhetho bese mina ngiyayivula mina qobo lwami ekuyimana abade ngizohlola la. Kwenzeke isimanga ke sithema sesiphuma la u contractor weza kumina wangitshela ukuthi ngqonqoshe sengifonele i truck yethu itsendleleni njengamanje iphethe ama blocks endlu yonke sizowa deliver la ma blocks siyaqala ukuyakha indlu yakho kusasa. Ngase ngimabuza ukuthi niyonithatha isikhathi singanani wathi akabona ukuthi ayodlula amasonto amahlanu indlu ingakhiwa. Ngibeke mina senginikela ke kulabo kulomnikazi balo muzi lo ukuthi ngizoyifaka ifurniture yonke uma ngabe isiphelile bese ngizoyivula leyo ndlu leyo. Ila ke siqale khona ekuseni bese siyaqhubeka semzini kaButhelezi. Umuzi waButhelezi kunenkingi unendlu yakhe wakudala yakhiwa ucontractor obhedayo okwathi mayisibhekwa kwatholakala ukuthi ayakhiwe kahle kwafuneka ukuthi akhelwe entsha manje idilizwe le ndala ngoba ayiphephile kusho injiniya la ke ade siyoyihlola ke le ndlu ke entsha eyakhiwe ezophuma kulendle engaphephile abantu umndeni uzongena kuyona. Sibe sesiyaqhubeka siya kugogo omdala uMama Mdluli ona 87 years ekhona usayihambela nje kusegceke nangu nje la kwehluye enyuka lo gogo lo khona ke besizonikeza ngokusemthethweni indlu yayo nayo futhi esifaka ifurniture somnyango. Mase ngifikile nje wanenhlahla nje nawo ngakokhela indlu ngafika ngizoyithula ngiyofika nefurniture ukuze wena uqhubeke kombalwa ifurniture busunayo. And theke masithula ke kugogo jabule kakhulu sabe sesiya kumakhelwane nayo isibongo esifanayo kwaMdlulu ubhuti owazalwa nje onenkinga yokukhubazeka okukhulu othi mayihambe engahambi ngewheelchair ahambe ngamadolo. Lokho ka lento ngenhlanhla ke Department of Health yamnikeza iwheelchair uhamba ngayo kodwa ngoba le ndawo inezihlabathi uvese ehle kuwheelchair mangekho umphushayo ahambe ngamadolo and lo ke simakheleke na indlu yabantu abakhubazekile okuyindle fanayo nalezi ezinye kodwa unibisihluka ngezinto ikakhulukaze imbili 1 ukuthi yena wakhe indlu inkulu kunejwayelekile ukuze ivumele ukuhamba kalula njobe hamba ngewheelchair naphakathi endlini njoba kade nimbona ehamba ngaphakathi okwesibili ine toilet elokhoka elikhulu kunamanye ajwayelekile aseyakhonkwa indawo ohamba khona ukuze ahambe kalula ngewheelchair and ujabule kakhulu kumnumzana umdlule owazalwa ekhubazekile sibe sesigcina ke kwamakhelwane eduze kwakhe indlu okutholakala ukuthi hayi yakhiwa right kodwa ukuzinza kwaya kuthembeki kahle kwase kusetshenziswa uhlelo olusha le-technology ukuthi ivuselelwe kabusha bese ikhishwa no-asbestos lo oyinkinga obanga izifo njoba ubona uluhlaza umuhle uthayela kuleya ndlu leyo ilokho-ke kade sizokwenza hayi kwesicabanga ukuthi okwanamhlanje kushisa kanje wananizwela kuyashisa la ngakithi eMozambique ebengikuhlola-ke uma ngingena kulezi ndlu engingena kuzona bengifuna ukubheka ukuthi zakhiwe ngendlela umongameli ubaba uRamaphosa nongqongqosho wami umama uKhubhayi abathi bafuna zakhiwe ngazo hayi nginelisekile zakhiwe zanesitubhu ngaphandle ukuvikela i-foundation emanzini ngaphakathi zinamakamera amabili ngaphakathi ino-ceiling board ngoba kushisa kulelizwe ngaphakathi zine-sitting room ehlangene nekhitshi ngaphakathi zinama-toilet ukuze mase kufakwa i-sewerage system umuntu uyoveza afake i-toilet axhume kwi-sewerage system ngaphandle zinama-tank and zonke zifake ugesi hhayi ikona-ke kungijabulisa kakhulu ngisho endaweni engenawo ugesi uyothi uma usufaka ugesi kuyoba umsebenzi kamasipala nje ukuxhuma intambo engena emzini womuntu iphasisiwe yonke into ikona-ke lokho esikwenzayo umsakazi njengohulumeni wakwazulu natal mina-ke njengoba uceliwe undunankulu ukuthi ngugade lo mnyango ukuthi uyasebenza kufuneka ngibe phansi phezulu njengoba ungibona ngigqoko siyasebenza ungibona ngigqoka amabhuzi ngizela ukuthi uma ngifika kwexova udaka ngifike ngingene nami ngixova udaka elokhuka ngiphakele umakhe udaka ikona-ke lokho ukuze sigqugquzele abantu bakithi ukuthi bakhuthale ukusebenza yonke into soyithola ngeyikhwepha zamandla ethu
emhlonishwa-ke umphazima nje mathi ucaciseleke umlayeli ekhaya ukuthi lolu hlelo lakho le-operation siyahlola ungabe kusiza kanje kumsiza kanjani ungqongqosho ukuthi akwazi ukuthi kahambele bonkana abantu kubone ukuthi izindlu zabo ngempela ziyakhiwe ngale ndlela esuka kufanele usenkontileka ayikhande ngakhona
kungisiza ngento eyodwa ukuthi amasokisi ahlale enyukile kubasebenzi bomnyango belandela o-contractor ukuthi bayawenza umsebenzi kungisiza futhi ukuthi o-contractor amasokisi ahlale phezulu bakhe izindlu ngokushesha ukuze abantu bakithi kakhulaze indawo zasemakhaya baphume endlini zodaka kubuye kungisizeke nokuthi ukubheka ukuthi ikhwalithi yezindlu ngempela ihamba kahle yini kuze kube yimanje nginetisekile ngoba sifuna abantu abasivotela bethemba ukuthi sizobanikeza intuthuko bakwazi ukuyithola so ke yona-ke indlela-ke engicabanga ukuthi iyodala ukuthi sishintshe isimo engikuthandayo o-contractor babukeka abaningi manje beshintshile bekhuthalele ukusebenza ngoba basaba ukuthi uzofika lo baba afike besemuva neyikhulu kahulumeni ziyabatshela o-contract ukuthi lo baba lo akafuni umuntu olala emsebenzini ngakho-ke ke sisebenza mfowethu and ngenhlanhla-ke enkulu uhulumeni kababa uRamaphosa usinikile imali eyanele lezindlu okufanele sizakhe ngonyaka okwethuka ukwenza isiqiniseko ukuthi zakhiwe kungabi khona imali engasetshenziswa ibuyele kuhulumeni kazwelonke
wabeka amagama amnandi mhlonishwa siyazi ukuthi-ke sesiyanga simaphethelweni nje ukuthi kule mpela sonto-ke siya kuyo singathi-ke impela sonto-ke lapha ngempela-ke okuzobeke kuqedelwa ikakhulukazi-ke abantu abangaqedelanga noma bangabhalisanga-ke bona ukuvota kuleli impela sonto esiya kuyo mhlawumbe ungathini nje-ke kubavoti baseningizimu afrika nje-ke mhlonishwa ngoba sazi ukuthi ngoba usebenza nje vele-ke usebenzela bona abantu baseningizimu afrika
msakazi ngifuna nje ukubeka ukuthi lo ngife ngolwesithathu la ko-Big Five Hlabisa kuningi engizokwenza ilokho kusiyahlola esengwenzile kwanamuhla ngokweplan yami kuhambe nje oba kade ngiplanile kusasa ngizobe ngiqhoke zami kakhongolosa ngingena umuzi ngomuzi ngicela abantu ukuthi baphume bayobhalisela ukuvota nangesonto ngizobe ngenza into efanayo bese kuthi laba bakubhalisela ukuvota baye nabe ikhungweni bayobheka ukuthi imininingwane yabise khona yini ukuze bangakhali mase kufanele kuvoto. Siyabanxusa ke abantu bakithi KwaZulu Natal throughout KwaZulu Natal ne South Africa yonkana ukuthi asilisebenzise leli thuba lokuvota. Thina salahlekelwa ubusha bethu sikhula ngoba sasisemzabalazweni. Into esasiyifuna sasithi sifuna kube nohulumeni okhethwe ngentando yeningi ovotelwe nanoma ubani umuntu oneminyaka u-18 kuya phezulu. Abanye bazokhala-ke ukuthi hayi intuthuko ngakithi ayikafiki. Uyabona nje la ukhona, uyabona ukuthi ugesi akwakangeni la. Kwawona ugesi kule nkosi yakithi kwaMdluli la ufakwe yimina sengilunga lephalamenti uqala ukukhanya imiza ngaphezulu wa 20,000 ngo-2001 ngesikhathi se-COVID. Okusho ukuthi intuthuko ngeke ifike kanye kanye endaweni. Iyofika kuye ngokuthi imali kahulumeni njani. Asingadubike ukuvota. Ikakhulukazi isimo sesishintshe kakhulu eSouth Africa kunesimo esasiyiyona ngo-1994. Sikhuluma nje thina singabantu abahluphekayo. Iy'ngane zethu kwayikhokha ey'kolweni futhi zidliwa nokudla okwakungenzeki ngey'khathi zobandlululo. Ey'ndaweni zasemakhaya njengoba ngisemakhaya nje emahlathini anje ngala la sakhela abantu izindlu ezifanayo nezasemadolobheni. Ngisho eGoli kwakhiwa izindlu ezifana nalezi ngoba thina njengohulumeni sathatha isinqumo ukuthi siyobakhela abantu izindlu ngisho ey'ndaweni zamakhaya. Kodwa siyaqonda ukuthi asikakafiki kwezinye iy'ndawo njengoba kuzoqala unyaka wey'mali ngo-2024 ngo-April 1 sizobe siya kweminye imiphakathi esiyothula khona o-contractor ukuthi nabo babakhele izindlu. Njengokuthi-ke siyalwa-ke nezindlu zodaka. Ngakho nje ngumsombuluko uma ngabe ningaba naso isikhathi njengenguna FM nifike lapha ehholo kwamakhasa ngomsombuluko e-Big Hall siyothula i-project yabantu abadala nje omgogo nomkhulu abahlala endlini zodaka kwamakhasa kwinkosi uGumede. La nje ngoba ngila ade ngihlohle lanamuhla nayizolo kusasa ngiyonxenxa abantu ukuthi bayoregister noma bayokubheka nangesonto ngomsombuluko ngivuke ngizonikeza intuthuko kwamakhasa e-Ward 3 ebese ngibuyela-ke eMaritzburg ngoba ngakusasa sizobe sine-cabinet. Kufuneka-ke siyobika kundunankulu ukuthi senzani zonke iy'nsuku ngoba umama unomsadube Ncube hhayi uyafuna ukwazi ukuthi senzani. Yikho lokho okusikhuthazayo sihlale njalo sisemgwaqeni singahlali kuma-aircondition.
Siyabonga kakhulu-ke njeke mhlonishwa ngesikhathi sakho nokuthi ube yingxenye-ke ohlelo lami kwiy'ndaba zomphakathi emsakazweni nguna-FM Ingqalabuthi Yamakholwa.
Siyabonga kakhulu, ngithanda isiqubulo senu Ingqalabuthi Yamakholwa. Thina singamakholwa nje sizizwa sisekhaya kwinguna-FM.
Kulungile mhlonishwa, uthi mna noma kanjani-ke ngomsombuluko. Siyabonga kakhulu mhlonishwa. Sibonga kakhulu-ke kuyena-ke umhlonishwa-ke yena-ke bakithi-ke ungqongqosheke ukhekhe inkosi-ke la emsakazweni ngona-FM sikwi-Big 5 Hlabisa lapha ebesikhona mlelo ngona-FM sikuthembiswe manjani-ke sophinde sikuthulele-ke ezinye-ke iy'ndaba-ke zomphakathi uqhubakalani-ke kulo masipala ngosuku-ke lwangomsombuluko. Bye-bye.
Siyabonga, siyabonga mholi wami.